Indaba kaJesse ilahla phansi bubula osizini ekhuleka ensimini yaseGetsemane andukuba ayekubethelweni. Akuyona neze indaba emnandi, ephephile, elula nje. Ingozi, inzima, iphonselana inselelo. Angikubi ngayile ngwamukele engosini eFresh ngingusimalo Bhithi Ngema, ungumlomo kaBenedict Ayemeth weChristianity Works. Ngolunye usuku ngangikhuluma nomshuthi weyithombe odumile, uKen Duncan. Mayelane nohide lweyithombe ayifaka encwadini yakhe ethi Where Jesus Walked. Manje esinye seyithombe esathatha amehla ami yilesi asithatha engadini yaseGetsemane, indawo lakhona uJesu akhuleke ngaphambi kokuba akhashelwe abethelwe. Kule ngadi kumbe ipaki kunemnqomo yamafutha ebukeka ingemdala nengeyoqobo. Empeleni uDuncan wangitshela ukuthi kunamathuba amaningi ukuthi yiyo kanye le mnqomo uJesu ayithandaza ngaphansi kwayo. NgokaMathewu 26 verse 36 no-39, khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa yiGetsemane, wathi kubafundi bakhe, hlalani lapha ngisakhuleka laphaya. Waqhubeka ingcosana waba ngobuso bakhe, wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi njengokuba ngithanda mina kodwa njengokuba uthanda wena. Ingakho nebala lemnqumo ibukeka imdala, mase kuthiwa iyakhuluma eminyakeni ewu-2000 isakhona futhi zikhathi zonke umyalezo onamandla eyawubona uphinyiselwa ngaphansi kwayo awukakaguquki. UJesu wafa esiphambanweni ngami nawe ukuze akhokhele inani lokulahla kwethu uNkulunkulu. Futhi ngesikhathi ngisabona lezo yihlahla esithombeni zibukeka zimi laphaya njengofakazi basendulo, njengesimemo esiphilayo somyalezo owakhulunywa ngaphansi kwazo, uJesu wafa wavuka ngenxa yakho, intethelo yakhe, umusa wakhe, isawo sakhe singawe, isimemo size kuwe sihlobo namhlanje. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Sathokoza lezi zinkulumo zekubusisa, usicobele ubufakazi bakho ngazo ukuze sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Inombolo yethu ye-WhatsApp ithi 067 706 0077. Kanti ungathola okuningi futhi kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.